Funo wenzi zintengize isola ngazo, ey. Nami mfuni pepa mfunu pola nam, ey. Bonke labo cherry bazo pola nam, ey. Pola nam, ey. Pola nam. Angifuni wenza izinto engizayisola ngazo, ey. Nami mfuni pepa mfunu pola nam, ey. Bonke labo cherry bazo pola nam, ey. Pola nam, ey. Pola nam. Muntu wako kwayeni ufuna ukuphola nam, eh. Still chasing the paper ngifuna ukuphola nam, eh. She thought she ready she can do more nam, eh. Manje bagcwele ngambaya chitheka. Look, trip me way too much, she see ya chitheka. Oh, eh. Benza ngathi abazi ngighost, eh. She's like to come my stove, eh. Ngathi big nazo zongawothi, eh. Chop on the mic then I flip on the script, my nigga my flow for keeps. Yeah, funo wenza izinto engizayisola ngazo, ey. Nami mfuni pepa mfuna ukuphola nam, ey. Bonke labo cherry bazophola nam, ey. Phola nam, ey. Phola nam, yeah.
Ngifuna ukusikhuphula nam, sibe moja nabangani bami. Abe ngekho omunye ufana nathi, ama cherry wonke akhale ngathi. Put the city on fire. Arangunu wenzi zindengi zoi solangazo. We came a long way. Bajele no way. I know the pain ubuhlungu ngiyabazi mina. Njengamanje
angifuni wenzi zindengi zoi solangazo, ey. Nami mfuni pepa mfuni ukuphola nam, ey. Bonke labo cherry bazophola nam, ey.